far more entertainment.
Let's go get him. Alpha, alpha.
Busy on
it. Remember where you got from. Stop your music published. Don't see
my pressure ni yako. Nili na yanga na iwe na yako. Sinifuna fama high halo. Kunipangira mabize ka bangalo. Imaleta zina poa.
Chache kakasa jolo kamokpa umane.
Imaleta zina poa.
Ye mauche ye nifuno mvela palilelo patila.
Tazina
chache kakasa jolo kamokpa umane.
Tazina Imaleta zina poa. Tazina
ye mauche ye nifuno mvela palilelo patila.
Tazina Himaleta zina poa.
Oh fuck.
Mailo tina yaka va bad. Kuma duncha yenze bad. Black table, monga nivo folesa. Tundala matwa renti kutukonesa. Na uka na mulambe lo tumba idi wala. Mapowder fulu kuli vene nina vala. Matiam ni osheta chilizi na toko chili bizati.
Brother na lelo temu mpange kwa bize.
Jebele right message but wrong timing. Siniza kwanisa kukupanga mainini. Zonkani ni palasi, leka cheka fike ka mobile transfer. Hayo ma pressure ni yako. Nili na yanga na iwe na yako. Sinifuna fama high halo. Kunipangira mabize ka bangalo. Imaleta zina poa.
Chache kakasa jolo kamokpa umane.
Imaleta zina poa.
Ye mauche ye nifuno mvela palilelo patila.
Tazina
chache kakasa jolo kamokpa umane.
Tazina Imaleta zina poa. Tazina
ye mauche ye nifuno mvela palilelo patila.
Tazina.
Let's go. Ndeshibuka ndimu mudi ya kupanga pwe fialo. Kwate kwe zambali pone pwe palo. Chiu ya majiza mayelo bongelo. Njikate paka kwa moro wanu kwa chasilo. Jebele gade finchi fiai. Wile fiembuwe na libele na mahai. Narisha kuchamwa na chiposi na chuma. Nolo ya chimwebele oke ni
satuma. Nile teshi nanshi kamane kandi wala katuma kumanshitanshi. Patumu timata uwa monshi kalabanshi. Tupeka notification mbele kumufyashe. Fende fwa ya kumfwa seke ayo mariashi. Elo na chuma no kuma. Wala wala pamu pocket no ichuma. No money, no life, no name mama. Tumako something kalusangwenka matishan.
Hayo ma pressure ni yako. Nili na yanga na iwe na yako. Sinifuna fama high halo. Kunipangira mabize ka bangalo. Imaleta zina poa.
Chache kakasa jolo kamokpa umane.
Imaleta zina poa.
Ye mauche ye nifuno mvela palilelo patila.
Tazina
chache kakasa jolo kamokpa umane.
Tazina Imaleta zina poa. Tazina
ye mauche ye nifuno mvela palilelo patila.
Tazina Imaleta zina poa.
Let's go, let's go, let's go. We told you homie, homie. It's in the chat, it's in the chat, it's Mr. Chanda one, John Gaja, Vena Wesley DC. Na bonse beba konda video, beba konda movie baraba. Alpha, HD Empire, Kalulete.
Remember where you got it from. Zambian Music Publish.co.
Busy on it.